wabulisa ngumxa kwezo ngakandlovu umfana ozalwa endaweni yazo izolotsho ukuthi kusemathishane yena isigodi la abuya khona uqala kwamcula ngiqale kahlahle 2016 Into ngenze ngacula umaskandi ngikhule ekhaya vele bebedlala uthwalufu umfazi omnyama kuyinto yangikholela ekuthenini ngiwuthande kakhulu umaskandi ngoba umalume bebethi uma behlile bebedlala wona umaskandi kwayinto-ke eyangenza mina ngawuthanda kakhulu umaskandi ngasuka-ke emakhaya ngazofunda eGoli kufika kwami-ke la ngafunda ngahlangana ney'nsizwa impela eziwuthandayo nawo umaskandi ngagcina sewumuntu odlala isiginci-ke lapho-ke ngangena-ke emculweni 2016 neqembu abafana bakalobhengula Mina senginama-album athe kuba mabili ngingumxa kwezo ngikhipha 2017 ebethusizi ngakhipha eka 2018 ebithi badidwa ingoma okuyiyona engisebenza phezu kwayo njengamanje i-albhamu efike impela abantu bayithanda kakhulu ngendlela emangazayo kukanti-ke eyeza next year vele nesihloko sesikhona siyabethi khona shintsha isitayela kuyabe kunakale kakhulu bhuti lapho ngithi ngichaze impela abantu bengaze bedideke ngoba nabalandeli sebangibeka nje bathi yimini inkosi yentambo ngokusemthethweni le ngakithi ngomthwakazi bayazi-ke nabo bafana ukuthi uma bebhekane nami bayaqhela impela bese ngithi insizwe engibambe nazo la engakusho nje impela injebomvu kakhulu indoda zeMelmonti okuyiyona eyangipheka esigincini okuyiyona futhi edlala isiginci kwezinye zeingoma idlale futhi no bass guitar ne-keyboard ibuye futhi ibambe nakuma-backing iyona phela indoda engiyibambe nayo kakhulu bese kuba khona kamaqembu lawo esisondelane nawo anje amablesa amahle umaswazi abafana balobhengula amanxusa amahle insizwa mpela esibambisane nazo kakhulu kwinjebomvu music production engikholela ukuthenini sizokhula sonke siqhubeke nje senze lo msebenzi ephambili ngibonge futhi nakuwena msakazi ithuba onginike lona lokuthi ngiyiveze nanokuthi abantu bebengazi umxakwezo uyatholakala-ke kufacebook yathi mxakwezo ndlovu noma uthi mxakwezo inkosi yentambo noma uthi mxakwezo music production lapho oyongithola khona ama-CD atholakala kumina inamba engitholakala kuzona zithi 0786746229 0786746229 la ngitholakala khona-ke uyangifonela uyangiwhatsappa lapho kuzona lezo namba bese uthola ama-CD yami hlala ngila eGoli njengamanje la ngenza khona umculo wami la ngiphusha khona ngiyabonga kakhulu msakazi thuba onginike lona nje ngifisa ukuthi ngikhule nabalandeli bebengazi ngibonge nawe nje isikhathi onginike sona ngithi nje inkosi kwandisele ngiyabonga kakhulu ngifisa nje ukuthi besisupport abalandeli bethenga ama-original CDs nama-DVD